Jazz music.
Hey, check your supplier. Hey, supplier.
Jojo Zajo. Spot MC.
B.
Moyo wako kwanini kwa makini likusikiliza mana sikujua unamaanisha nini kwa kinywa chako ukanitamkia kuwa unanipenda unataka uwe nami sikureta kona kona nilizingatia nikakupenda nikakuamini leo mbona umepoteza samani samini kuona upo tena nami pendo langu melivu umetupa barabara napata tabu barafu meniacha juani nipotaka niwe wako penzi ulipigania uwa peke yako machozi ulilia ukisema metimiza malengo yako Mola mekupa hitaji la moyo wako ukani sisitiza nisikwache peke yako mana mindo mwana umando toza maisha yako nisiku chukila na kuombea uwe na maisha mema unapoelekea nimechelala nimebaba nuru imepotea naona tayari wajanja wameniotea ama swari kibao kichwa ninajiuliza au ndo nuru giza nimeshindwa kuchomoza nipo itafara ni bado najiuguza nikufa moyo kauchoma umeshindwa kutunza naomba samani kwa kukupenda asamani kwa kukujalipia naomba samani kwa kukuzingatia nisame mimi likuwa na kusumbua kukupigia pigia sim mara upoke ya tateti ya ujibu sijali ukiniongopea kama na uwazi mpenzi linzidia ila asante siya zangu mezichezea asa mitafanya nini mbosi na kitu masikini na usiwe na wasiwasi mi wala sita kugasi oh, asa mitafanya nini mbosi na kitu masikini na usiwe na wasiwasi mi wala sita kugasi anaisi nilijichanganya nani kampenda sana nalichotaka limpatia leo ananiona sina maana nani kikana waza anitumie njia gani wapi nilipomkwaza au simpi burudani sawa winenda tu kumbuka na mema yangu sikumbuke tu mabaya sema na mazuri yangu usiku silali inakesha peke yangu mpukupenda na jondo makosa yangu
DJ don't touch
sema wanangu nacheza simkanyage mwenzio mbali ya unaruka simkanyage mwenzio wawu ni mnacheza simkanyage mwenzio cheza fair play mama fair play bado fair play mama fair play unacheza fair play mama fair play bado fair play tena fair play atari hapo anikiwa serious music we boss chezo anakubali brother two dogs we brother Peter Nyankena anakubali mwanangu atianika mwanangu wa bugu anakubali mwanangu wa JM family watoto dogo anakubali mwanangu wa Timvimba za gang awe mwanangu J Juxi anisalimia Jose White awe babaki na Enrique amama